Thomas and Skumba in the morning. Podcast.
It's a Monday. We catch up as a family because we understand there's a lot we're all going through, but it's important that we talk to one another. We've heard people talking about being blacklisted. We've heard people talking about family issues where mom chooses one sibling over the other. Oh, there's a lot happening, man. But as long as you can talk to us and ask for help, we're here for you. Give us a call right now on 086-000-0959. Be anonymous, and the Kaya family will be anonymous when we give you advice. Anonymous, good morning. Good morning, Anonymous. Hello.
Morning, kunjani?
Siyaphila baba njani?
Siyaphila.
Eh.
Ngiyizwa ukuthi nami ngene insizweni lapha, nginenkinga. Hey. Kumama wengane lapha. Shuthi manje ingane ngiyenzela konke kuthi ayikhokhela isondo, ayikhokhela into zesikole. Inemanje ngimkhokhele ngisho indawo okuhlala ngawengane. Kodwa futhi kumele nje ukuba ukuthi nami ngibe nalento emuva on manje ngithole umuntu. Sekuqala lento ebhethe umama drama la. Uze manje ngitshela ngendlela manje ezohamba nengane yami ngakhona. Ephinde manje engifungele. Manje lento engicasula ngoba uyazi ukuthi izinsizwa singoba babeyingane. Sizama konke futhi okusemandleni ukuthi iy'dingo zengane siyifeze kodwa la bantu bayasihlukumeza emphefumulweni. Manje into engicasula ukuthi kufuna ngenze njani ngoba lo muntu ungenzela u-A to Z mfowethu konke akasweli ngisho into eyodwa. Yini le nto yokuthi umuntu uma eseyitholele umuntu wakhe, umuntu manje bese kuqala uba nalento edrama mfowethu, uyabona?
Ithingibuzayo. Bese ngiyabuza ke mntu omdala. Njengoba ninengane nosisi, into enihlanganisile umntwana kuphela, akukho okunye.
Akuthi into esihlanganisile nje ingane manje.
Akukho okunye, akukho nje okusesayidini, ingane leyodwa cha.
Hayi, akukho nje okusesayidini, akunalutho.
So into engamphathi kahle yena ukuthi wena uma usothola umuntu and then you start moving on, imphatha kabi lento leyo.
Hey ndoda. Engayi manje angazi noma kwakufanele ukuthi umuntu ehluphekeze afe yini eyishimayo. Kodwa uyazi umuntu uma engasakhumbi ukubonga, iyona into engicathulayo leyo ngoba uma uthi uyabusa sisebenza kanzima. Mina nje kuthi ngiyashayela lana itheksi, ngishayela lapho eyomzazi. Kodwa ngiyazama ukuthi ngayo yonke nje into engiyitholayo ngiyajikujela mfowethu kubo ukuthi ingane yami ibe kahle. Ingane angeke nilale. Kodwa manje ngisho indlela akhulumisa ngayo sengathi ukhuluma nje nento eyize. Uyayibona leyo?
Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa.
Thanks for the call, Matana. Okay, Skuma. So we're hearing this drama with the mother of his child. What is the actual drama?
The drama is, so he takes care of the kid. He supports the lady where she stays. He's paying rent for it. He's the guy. He's doing everything. Like he says,
he pays all the bills.
All the bills are paid by him.
Sure.
But now he has someone else. He wants to have a new relationship because this is just a baby mom.
Yeah,
they're not in a relationship. So, in a relationship.
Yeah.
But the baby mama is like, never. If you want to have a relationship, I'm taking the kid away. Man,
that's not right.
So I'm going to disappear in Lomduan. Tanda, I want to support every month. You're not going to see your kid.
This doesn't sound right. Kaya family, you've heard these kind of stories, right? Does she have the right to determine things like this? You can't find love.
And why is it so hard for to let go? To let go. He's doing his part. He's a taxi driver.
Why is she being bohol? She's bullying the situation.
Not happy at all that Ikhotmane has found love somewhere else. And he's happy there. And he's not saying, I don't want to do anything because I'm in a new relationship.
I'm still here for my child.
Not only for my child, for you and my child. Because if my child doesn't have shelter, then I have a problem. Mm. My child needs to have shelter. Mm. So for my child to have shelter, uzohlala nawe la.
Some
support. Sibe grand. Why is it so hard for to have a civil relationship with the baby mom? A nice relationship where you call each other because mfuna ukucheck on umntwana. Oh, ngizocela umntwana, no problem, uzolanda umntwana. Kungabi ne issue. Why fanele kube nama issue all the time?
And the fact that there is the issue, ne? How do we solve the issue? 086-000-0959. You've heard, Anonymous. what he's dealing with, ne? You might know what to do. Send a voice note as well on 063-6880-959. We love it in the morning. So, Anonymous, are you still on the line? Good morning. We've got people coming through. The Kaya family wants to help out because there's a lot of us that can relate to the situation. The drama with your mother of your child. Let's go to Anonymous. Good morning, Anonymous number three.
Morning. Hi, Thomas, how are you?
I'm well, how are you?
I'm very well, thanks. Salam kumbo njani?
Ngiyaphila njani ma?
Ngiyaphila. Mina engakusho ku Anonymous ukuthi into engathi inkinga in South Africa is most South African men do not know their rights as fathers. Unamalungelo njengobaba wengane. The fact that first of all siyabonga ukuthi uyayinakekela ingane. Sibaningi siyomama sifisayo ukuthi abanye obaba ngabe bayakwenza lokho wena okwenzayo. So njengoba uyinakekela ingane yakho unamalungelo ukuthi ukwazi ukuyibona ingane yakho. You moving on with your life has got nothing to do with her. Absolutely nothing. So mina engangicabisa ngakho ukuthi go to your nearest social workers uyobachazela udaba lakho ukuthi ingane ngiyinakekela nginakekela ngishuma wayo ingane. Kodwa manje useninikeza inkinga. And from there they can even take it to court if ever uzisi uyahluleka ukuzwisisa ngoba iphosayo abantu besifazane ukuthi abantu abasafarayo la iy'ngane. Ingane ekuyiyona ezozwa ubuhlungu obukhulu ukuthi ayisakwazi ukubona ubaba manje ngenxa yokuthi ubaba usemuve on nempilo. Phela okungapheli kuyahlola at the end of the day. So nje u-Anonymous must seek legal assistance azokwazi ukubona ingane yakhe angavinjelwa elo sisilo.
Thank you, my queen. Oh, Sitanda, Sitanda. Thank you, my queen. Great advice there. Let's start with Anonymous number one this time. Good morning, Anonymous.
I'm currently going through the same situation. Ukuthi ngilungise ngikwazi ukubona ingane ngenzini ngazele court. Ngifika court they gave me papers to fill up to know her address where she stays. Bangadvise ukuthi don't communicate naye, don't fight with her, don't do anything. So izodila ngakento le. So bro into engamtshela yona ukuthi ayashisa umoya. Ayithobe azivele abe sharp. Ngiyazi ukuthi yacasula kubuhlungu brom ukungaboni ingcosi yakho. Mina I've seen my kid almost for 6 months. Mangumcela bangitshela iy'ndaba zokuthi akekho ukuphi kuphi uvakashele bani but akakwazi ukuvakashela mina but for outjami ngingayitshela ukuthi akazehlise abe shapu izondlula izondlula abe soja ibe strong.
Thank you Nkalakati.
Great advice coming through. Anonymous number two, good morning.
Good morning Sanbulangafika.
Shabunjani kazi.
Siyaphila normal the situation ngayithinta right part. Yazi lento lena injani bafethu. Into engizoyisho nami ukuthi uvetakatwe. Mara into ebuhlungu ejapi system. Ma ufika lapha uthola ama-social worker. I've once went kule process le. Ngagcina ngiyishiya kanjalo. Ngesimanga sokuthi i-system afika laphaya umama to mama. Social worker ma lifika laphaya mase selizoyana kuwona lawo ma-feelings lawo. Ama-rights wethu yawazi njengabo baba ukuthi kumele senzele ingcosi kanjani. So abomama banaleyo nto lokuthi ma usayenzela umntwana. It means uthathe ne-interest kuye. So as soon as wena sowucabanga indaba yokuthi sowuthola omunye umuntu eceleni ukuzwisa kahluko bese kumele acine aqhubeke angalahli i-lip enyinto ebalulekile ma ngabe uzocala i-process ke i-lip kumele azibheke whatever yenzela umntwana azame ukwenza kube i-record futhi kusasa azothi ma afike e-record ekwazi ukuba nento azoprocesa abatshele ukuthi mina umntwana ngimenzela from A to Z kodwa umama uyakhona ubehluleka ukuthi mina ngibona umntwana ibuhlungu le nto le guys. And le nto le umangala abanye abantwana bakhula kanzima bese masekujaja kujuba kubalekile mara uyazi la isukela khona ukuthi isukelaphi.
Seems like everybody's saying it's going to court this thing.
Yeah, court is the right way and the legal way of doing things. At the same time as I'm out here, nokusama Thomas saba ustop ukwenza izinto because now he's put in a corner. Now he's paying rent for his sister and he's taking care of her and the kid.
Yes.
At the same time if sizoxabana kuzofika lapho ngistopa ukwenzela umama. And what are the chances of me not seeing my kid ever again? I don't want to go to court because at the same time you caught Thomas to say to you, oh okay, no problem, uzobona umntwana manje uzomsupport ngendlela ethize. Now they're giving you rules how to see your kid because no mama nayo ne case akazoyistata Now she's going to state her case now. And she's going to win where she needs to win. So the possibility would you umntwana uzombona ngamachance and the mother mbona but oh no but alimalengaka.
I'm glad that the woman that he's found now is not playing instigator, devil's advocate in any way, trying to get in between him and the mother of his child to say, why umpatelela irrent?
Hey,
you don't need to do that.
That's another
why
thing.
You don't, oh, do you still love her? Is, you know what I mean? I'm glad he's not dealing with that as well. But what he's dealing with right now is a lot. Anonymous advice. Anonymous, are you still there?
Yes, but I'm still here, Baba.
Kubavile ke ba ubathini uzawuthinge ngokuwena after everything that you've heard.
Yes, kukhona usisi lowana othema ngehlawula mfowethu thina ephuda silenze ingane yahlawulwa nje isaqeda nje ukuzawa.
Thank you.
Yami ingane yahlawulwa ngayenzela ngishimbeleke ekhaya.
Thank you.
Manje nje ukuthi anginawo la mandla wokuthi ngabuye ngihlale nayo phansi ngoba yasebenza kwethu mina. Yasebenza. Manje okusenhlizweni yami ukuthi lo muntu enginaye ngathi ngihamba kahle. Ngiyilande ingane ngihlale nayo phansi ngapha kumina yabona.
Mm.
Le ngane angiyithathanga esikoleni mfowethu.
Yena ngakho ingane baba?
Ingane manje yenza u-8 manje. Mm. Yenzu 8 manje ngayo.
Bawu mamela, firstly I love the fact that you asked for help. As men, we don't ask.
We hardly come out and say we need help.
For you to call took a lot. Hopefully the Kaya family came through and gave you good advice anonymously.
Thomas and Kumba in the morning, Monday to Friday, 6 to 9 a.m. on Kaya 959.
On the street, on the air.